Yeah. Bazenga daddy. Yeah. Hizi mitaa wauniita hadi wazing na mapengo nita. Step out all eyes on. Wagwan people, welcome to episode 9 of the Gazebo podcast. If you're new here, allow us to introduce ourselves. I go by the name Marvin Kehato, aka Morio Amta, aka your sister's desire, and I'm here joined by my co-host
Kelvin Gatim, aka Mr. Smooth Moose, aka Chocolate Superman.
And we also have a guest today. Introduce yourself.
Ian,
that's our guest. So normally mnajua tunakuanga watatu. Na Oscar Ayuko for today. A bit busy, but he'll be with us. He will be with us next time. And yeah. So first of all, najua y'all are wondering, ama jamaa amekuwa wapi? Where have we been? For the past 2 months, we haven't uploaded anything. Hata the Instagram imekuwa tu imekauka. Sindio kevo, like, hakuna kitu tumekuwa tukifanya. Mtu anaweza sema hata tulibedi. But we are here now.
Tumekuwa busy kila mse. Lakini hiyo si the main reason. Acha ni play a 6-9 hapa. Ah, watu wali record episode. But they were too lit. Walikuwa lit ka bulb. So episode inge run.
Yeah, funny thing is we recorded an episode before Valentine's actually. Ilikuwa ikuwe like a pre-Valentine's episode, alafu tulikuwa tukuwe na a post-Valentine's episode. But saa kurecord hiyo, Oscar and I were, as you said, we were too lit. Nilikuwa naenda kuedit, kusikiza, niko like, fam, no way. Hawatuwezi sikiza hii kitu. Nilijaribu hadi kusikiza, yani sikuenda hadi the whole episode. So we just decided we'll record another one. We scratched it off. And
That's it.
So where have we been? Busy with school. Mwaka ilianza kati kuna my exam and stuff. Then after that,
tukaingia industrial attachment kila mse. So na kila mtu ako in various companies. So pata time yenye si wote tunapatana, tuna record, imekuwa sata for us all.
Very tricky. Unajua one thing watu wenye maybe they aren't working hawajui ni inakuanga so exhausting. Hiyo ni kitu naweza ambia wase ya.
Na hiyo ni kitu tuko tunajua.
Ya, hatukuwa tuna expect hata.
So siliko nadhani tu attachment ni kuenda, unapata tu makazi kiasi kiasi. Mm-hmm. Lakini kufika huko ni kaa the bosses hadi wanakuwa lax, wanajua kuna kayangi kakoimta. So kila kazi ni unarushio.
Manze, ma errands unazirun like crazy.
Wende o messenger, wende o technical person, wende o everything wende actually.
Hadi unashanga, before I came, who was doing this stuff? Like, who was doing all this shit?
Obviously hakuna, siju umekuja siniwewe sasa.
Unalipo for that purpose.
Yeah, exactly.
So hizo clerical workers na kwa mungu sana. I believe I'm a who I'm coming.
Yeah, on God.
Najua, iya napa pia likuwa, iya napa kwanza.
Mi nikuwa attachment.
Yeah.
Immigration errands. Yeah. Wajina wole mpancha ama nizi. It was a nice experience for you.
Yes, yes.
Passports, the visas, the passport and attack in Kenya. Within for Somalia, it's so hard for them to get into Kenya.
Oh, really?
Yeah, like the same way it's easy, like it's hard for us to go to abroad, UK, US. In the same way, it's hard for them to come into Kenya. So, like, we have to apply visas. In Somalia,
wakujuku na hizo visa zao zinaweza kataliwa the same way zetu kataliwa.
The same way ndo wanakata zetu kwenda US, okay? The same way my visa zao. Like ni privilege kukuja Kenya.
Kukuja Kenya,
For Somalis.
But then for Somalis, ina feeling kama the larger East Africa. TZ, UG, Rwanda, Burundi, Som, Ethiopia, na feeling ni kama wanaanga Kenya ka Dubai.
Kenya koni kitu ingine.
True. Like, economically, kiangalia Tanzania, Uganda, na hizi makati in Africa, we are better off than them. So, how kuja Kenya, how it's easy for them, because to go in East African community.
Yeah.
So, kuna hizo ma unions, East African union.
EAC.
Yeah, like EAC. Mm-hmm. Basically, ni EAC. Mm-hmm. Like, tuko na ma policies that need to be regulated among ourselves as countries from the EAC. Like, tisa kama watu Uganda, wanaweza kuja Kenya, without visas, Tanzania, wanaweza tu.
Nika community moja sisi wote.
Yeah, but sa Somalia, for their nature, vile wako so nini.
Wako ozone.
Wako na civil war. Wakikuja Kenya wengi, like most of them wanakuja Kenya wengi illegally. Wanajua it's bad for our economy.
Yes. watu walipi tax kwanza.
Wanakuza walipi tax. Wanafanya kunakuwa na nini inflation.
Yeah.
Watu kuhivi. So like, wana take our jobs. Ndama vile wasomali wamechangamuka.
Wamechangamuka. Alafu obviously wata demand kulipwa cheaper. Sindio?
True. So for Kenya to protect ourselves against Somalis, like we have to put many measures za kuwa regulate wasikuje Kenya.
So we make their life tough.
Yeah. Apparently wakuja Kenya ni kazi hard sana. Wakikuja Kenya wataki kutoka na. Tana wanajificha isili.
Na isili, wote wanafanana.
Wanafanana, wezi differentiate. Uinua.
Kenya.
Sa kutrack ni records za Somali na kwa so hard because tuko na language group in Kenya pia of which ni Somalis. So,
ni their people actually.
Yeah, yeah. So I'm integrated now people, so it's so hard to kill them, but walk in that wow, and you can immediately.
Yes, ndio kwanza nywele yako si makamasi makamasi akishona hiyo for see hair farm.
Yeah, mimi nilikuwa attachment to the immigration and don't tell an about the which is Somali mimi
is nice.
It was a nice experience.
Personally, I didn't know as in inakuwa tough for them to come into our country. Mimi nilikuwa ndani tu ni ka to East Africa community. Okay, unako hivyo vita imechacha. Unaingia pale Garissa border. Pap.
Haraka.
Basically, you have to have a host. Host wako apply. I don't know if zile ma war zone katika kama Lebanon, like wako na police same to as in hizo ma countries za vita vita like hizo za Islamic society.
Kina Iraq. Okay.
Like lazima host wako apply visa in your behalf.
This is how come into the country.
Alright, hiyo ni something I'm sure Kevo and I atukua tunajua.
Yeah, for our listeners, sidhani muso likuwa wanajua. Hii T4 TAF.
Kwanza vile wa Somali ni wengi. Who knew ati ni difficult for them kuingia? Na vile ni wengi unezadha ni dia kunanga sacho, wanaingianga tu kuingia.
Yes, wanaingianga nafanya roots, kwa
immigration kama vile tunaanga US kwa movies
vitu kwa
umeenda US umeenda mbali
South Africa ndio hatutaki huko.
Yes, ndio sindio maana kuna kwa na hiki tunitangwaje xenophobia. Yes,
yeah.
Xenophobia, yeah. As in so that kwenda for Tanzanians na kwanga rahisi kwenda South Africa. Joe alifichanga Nelson Mandela. So adiko kunaanga story ya kwa play visa manini ona feeling hii. Nikawa na kwa return favor. Lakini for Kenyans, the larger Africa, kwenda South Africa, msee ni job.
Sasa unajua like Kenya na South Africa, naturally wako in conflict because in Africa, ukiangalia like most powerhouses in Africa, unaweza narrow down to 5 countries. South Africa, Egypt, Ghana, Nigeria, Kenya. Like, ukiangalia most reason of countries in Africa zimechanganyika.
Economically.
Yeah, economically, as in development, which come in reason of countries. So like kuna mwana hiyo country tu as in kama vilikini na mwana beef na
online. Na kwa mwana beef ama inakuanga only on Twitter?
Mi na feeling
it. See on Twitter, it goes back to the colonization. Like tulikuwa colonized in two different groups. Njua kuna mwana na Germans na sisi British.
Yeah.
So at some point, ways as a relation of that, different from the South Indian.
Mi na feeling it, Tanzania ndo kuna beef na sisi.
Jusi ya tunanga shida na mtu.
Kenya tunanga. Okay, what? Tanzania suwa wanaogwa kwa Kenya pare. Because mzanga vila Kenya mchanga muka.
Yeah, lakini
like, ukweli. Like, go-getters. Na Tanzania, kiangalea mostly, like, tuni watu wa coast, wanaonga watu. Watu wa coast,
unanisikia
poleni, but, wasa wa coast, like, mostly, wanaonga laid back, like,
yeah.
Si slow, it's not bad, but, they are not that so go-getters.
Chako danganya. This is a hard pill.
This is a hard pill to swallow.
Yeah, so you can imagine the whole state if you are like vile
coast inakuanga.
Yeah. So Tanzania, so like wanaona Kenya like Kenya takes opportunities zao mobs.
Oh yeah.
Sasa wanaona like Kenya sisi ni wabaya. Wanaona kama sisi ni wakora.
And the fact that au ni communist na sisi ni capitalist.
Yeah, capitalist. Goes back to history.
Ina make a lot of sense.
Oh shit, kuna just stuff about
communism.
Yeah, ujamii si ni communism.
Like, basically communist the people who believe in society like tuna grow up as a society like
sisi wote.
Unaweza pata communist, let's say for becoming communist. So maybe I have food here. So ni bango na food, I have to share to all my neighbors. Alafu kesho sasa ndo tutajipanga tujue what's up. But sasa Kenyans sisi ni ma capitalist, like hii food ni yangu na my family.
Kitunguu kinuka kwangu, imenuka kwangu. Wewe work hard upewa wewe udukishe kitunguu kwako.
Sasa wa Kenya sisi tuko hivyo person, as in most of us,
most of us, yeah.
Because Kenya ni mchana taku jijenga na like sisi ma communist.
Sini ma capitalist. Nika tu Britain. Pia Britain anakuanga capitalist. Kana kuinuka na inuka za person. Sinuki na mbogi.
Aindi na watu wake, anamuka ya peke yake.
No, kina na mbogi we ni musician.
Sindio tunaita jima fans.
Si mama wa fans. Si ni producer, manager wako. Pack the fans. Fans. Nisi mna na illegal streams. Ata ni promote in any way.
Kaba YouTube. Oh, speaking of streaming, by the way, I hope you all have seen that Spotify are now in Kenya legally, so you all can go and stream our content there. Yeah.
You know, Joe, tena kusikiza hapo Diamond.
Diamond streams zake zitapanda. Acha hivyo. Yeye na Cardinali niliona wako on Spotify. I've seen a few artists in Kenya wako on Spotify. A few also hawako. Yes, ndio unajua ni musician, so like the Kenyan musicians would have benefited a lot from having Spotify accounts. Those streams zetu zitakuwa zinawalipa directly. Alafu it's so cheap in Kenya, ni around 300 shillings.
But do you feel wase wataanza kulipa Spotify ama wataendelea na hii story ya VPN blah blah blah?
Personally kama mimi naendelea na VPNs kwa sababu paying for music is difficult unless mtu alipe alafu to share account kama Netflix unaona kitu kama hiyo. But at the moment mi bado naendelea na the VPN stuff. Hiyo inabamba cause it's premium. No nini, no ads. Unaweza cheza ngoma back to back. Yeah.
But me searching for Guinness Spotify, like when you can have a new link. Why would you use Spotify over YouTube?
Wow, bro, like okay, that's your question na feel ni kama like imejijibu tu yenyewe. Cause Spotify one ukitumia VPN haina ads. Unaona? And second, it's just music. Unajua, sometimes on YouTube, unaenda kusikiza ngoma, but unapata huu musician, ngoma yake ni dakika tatu, but vida hapo ni 8 minutes, kama No Guidance, Chris Brown and Drake. Hey man, the music video is 8 minutes long, na ngoma yenyewe ni 4 minutes and 20 seconds. Unaona. So on Spotify, unasikiza tu ngoma safi hapo, hakuna hizi parts zenye mtu anaongea, sijui anajaribu kutell story. Yeah.
But it depends.
Yeah, it depends.
Na preferences za watu wengine.
Yeah, obviously na preferences. But Spotify kuna pia podcast, unaona? Sawa tukaa sisi. Kwanza mimi una podcast kwa so good when you're doing chores ama vitu za kuku keep busy because utasikiza watu tu wakiongea. But sasa unaona ukisikiza on YouTube, man kati mimi unafua inabidi kwanza upanguze mikono uende uskip ad. Do ads lazima. Kwanza siku hizi YouTube wako na hii habit ya double ads. Ukiona ad ya kwanza yote wanakuongeza saa ya pili juu unaona? Nyo mse ni kadi ya yuko rada. So, yeah, in that case, neza sema Spotify is better than YouTube.
Ni, shida yangu wenye nikotaka kuuliza, lakini yu pia wezi nijibu. Okay. Lechiki complaint. Kule tuito akisema, Spotify ya Kenya sound quality see as better as the Spotify
ya
majuu. Sana nikotaka kuuliza, why is that? Nikawa na despise Africa. Lakini mbona wasikuwe na the same quality? Mbona kuna double standards unanipata? Yeah. Ndio shida yangu na pia ningetaka kuambia pia ilipia Spotify jenga wa wasanii wa Kenya. Nataka kuona wa Cardinali wakiendesha Rolls
na ama Bentley. Nataka kuona na hizo mabima na mabenti.
Alafu anza kulipa resources ya Lord Sika Netflix. Netflix najua cheap. Ni around 8 so.
Hadi ilipanda mazee. Just any 9 so.
Kana inso hiyo ni 100 unaona hiyo ni
9000 tuseme tu ni 1000
hiyo ni expensive unaona lakini 3 so jenga wasanii at least
music,
at least waendeshe magari
ni kweli hapo
umeniingiza fiti hata waishi vifiti
story of quality may think it goes back to how much like sit na pay
yeah
ukiona let's say sit na tunipa 300 tukikonvert into dollars then kama $3
ni 3 dollars ni 2 point something
yeah then always compare na mazao za kwa how much
I don't know.
But it's quite expensive number.
Yeah, number. I'm so sure it's expensive. So
like, $10 ko.
The more the expense the more.
I guess ni 399 kwao.
Alafu
kuna $399. That's if I'm not wrong, don't hurt me.
But I guess like one of the electricity go genius.
Lakini
mimi sina nasema as in hakuna kitu kingine.
Sitko chini mimi naweza sema labda ni ya marketing strategy ni ile unajua umeingia a new place wewe ujui kama
what embrace the
yeah, ujui, product. Eh yeah, unaona kama si wa Kenya ujui kama tuta embrace hiyo Spotify.
The more reason so ni quality inafaa kuwa better.
Ah ah unafaa ku consider from Spotify's point of view. Eh hiyo ni cost
katai lakini najua ina business kama inataka kufungua place ya food. Siwezi kwa nikiwa pikia chipo mbaya. Ati jusi jui kama mtakubali hii area yangu unaona. Nafaa kwa pikia the best ndio waambie wasio wengine ndio
wakame.
Lakini sasa tukianza kusikia complaints za sound quality ni poor. Watu wangapi wataenda kwa Spotify? So watu wataendelea tu na desire yao Spotify na VPN yao. So pia wasanii wa Afrika kukula itakuwa ngumu.
Itakuwa ngumu yeah. But me personally sijui about sound quality. Sija notice anything different. The other day nilikuwa nasikiza na my coworker in the office nini Spotify and yes, I alitengeneza an account ya Kenya sasa yake si ya majuu. Yeah, so like mimi nilisikia tu kwa kawaida so sijui about bad sound quality. But if that's the case mimi naweza sema najua ita get better
over time.
Yeah, unajua una consider wameenda place hata wajui kati tutawasikiza. Unaona? Hawajui kama Kenyans wako willing enough kutoa mado for that service. Na unajua hata hiyo price yenye wameka saa hii ni ile tu ya kutukaribisha. I'm sure 2 years to come itakuwa 300 or a year. Lazima ipande.
Alafu nyua sisi mulicheki the coronavirus jab ilifika hiyo vaccine. Me register kwenda kupata hiyo vaccine ama
watu wana register mimi hadi nimesikia na wewe
nimesikia ni ya house of conference like madoc
lakini so zilikuja 1 million na watu si 1 million ni less than
so kuna civilians utapata
kwa hiyo unaenda una register alafu unaenda unapata chanjo yako
umeregister.
Mimi reason yangu sija register ni kwa sababu najua any vaccine inakuwa na side effects.
Mm-hmm.
Siwezi kwa hapo forefront. Mm-hmm. Na niweze kuregister after na ni dead. Siwezi kudanganya
zi. Upate side effect.
Mimi naogopa. Side effect ni inevitable. Hii utapata ni vaccine. Mm-hmm. Lakini the fact that mtu anaweza dead. Mm-hmm. Hiyo mimi inanisikia. Na mimi
score. Risk is too high.
Score ready to meet my death saa hii.
But I don't think kuna hizo cases za kama zimesikika.
UK kulikuwa na couple zenye wasi walidumu. Unajua side effects zinawakingi differently. Different bodies. Yeah. Kani nilicheki Ibisuza. Alikuwa mesema Twitter ajani yake. Venye alitekija. Biako UAE. Ako dubs.
Uh-huh.
To be specific. Alisema ya venye alipigo hiyo chanjo. Hiyo siku hakuweza kudose. Alipata mild fever. Akapata pain kwa kila joint, muscle joint. Nini unaona. Uh-huh. So, na ukiwa young, dona hizi nini zinakuwa dire. Easy kwa, side effects kuliko mse mzee.
But I heard
the younger you are. So yeye hakuweza kudose but alikuwa nakunywa painkillers after. So for 6 to 8 hours utakuwa ukifeel hizo side effects unaona. But kuna chikika kwa underlying condition na ujui story ya side effects. Unaweza enda kwa baba virahisi
But you read some article ukisema person alikuwa na allergy ya mayai. You're not supposed to take the vaccine.
Yeah, nisome article because you article legit ama ni opera news just atia tu hapo
kama. Mbona kuna unakaa umekuwa kaa ghafla?
Hai au ni kaa ghafla vile tu mimi naona juu. Hadi the other day nimeenda kudoze. Sasa nimekunywa maji mob, nimeenda kulala. Masangu saa kipita kwenda room yake akanicheki. Ananiambia, "Umekunywa maji mingi hivyo alafu unaingia kwa kitanda." Nikamuuliza yako ni shida iko wapi? Ananiambia, "Unajua nilisoma kwa opera news mtu wako at risk kupata heart attack." Kunywa maji na ku
bedi
tulia nikasema wewe hiyo kwanza ni ngore hebu hapana
health wise ufe kunywa maji unaende ku dose one
basically food
hata kunywa maji
hata kunywa maji
one kombe kwa nini unaweza choke kwa hiyo maji unaweza bulge hiyo maji
iko ame hapo
mimi kwa no shida like I must eat like 2 hours prior to sleeping.
Hiyo inafaa kuwa hivyo kukula na jua.
Nikikula immediately after the dose, the chocolate backflow.
Unasikia kikam juu.
Mimi ni choke twice. Unaona maulana kwa macho. It's
really
like this stuff is terrifying.
But hata
imagine the same.
Hiyo ni kitu niliambiwa na my dad pia. Juu yeye anakonga na hiyo uraibu ya kukunywa maji after meals. So most of the time alikuwa nakunywa maji tena na chill kiasi for like an hour alafu anaenda kudoze. Nikamuuliza mbona, akaniambia the reason is one, unaweza choke on hiyo maji, unaweza na kudoze tena najua the fact that umelala huko in control of yourself.
Yeah, mwili wako uko autopilot.
So unaweza kuamini uchoke hiyo maji ipande. Yeah,
ipande
accidentally ama venye uwezi jua hiyo siku. Alafu yeah, uchoke on that the same water, no no.
Yeah, yenyewe ni serious
basi. Ni serious.
Masango aliniambia hivyo akasema Opera News nikamwambia, "Eh, mama fana, usiamini vitu za Opera News."
As in she was right, as in alikuwa anakuprotect au alikuwa anajifanya hapa gangster.
Sasa mimi nasikia kiu bana, nataka tu kukunywa nilale just kwa na story mingi.
Right?
Yeah. So guys, I'll have to take a short break, we'll be right back.
Zenga dadi yoni tetulia kibuda sobania pewe red card kwa grauna wachuja vile navuma na sijaguza gadumba wakisema brida siyo star yoni ruma painting beside me yoshindaga TikTok alisare IG wazing up town downtown udai me washikana ma big tune hini ya motive sikosi mabrama na kilaita kwa pori ukiwasha na kumidi nkiwa lonely.
Welcome back, this is us after our short break. So yeah, tumepumzika kidogo, tumemeza mate, and we're back for the second session in this episode, and we want to start with a question. So like, this is a question for y'all and a question for my guys up here. Can you date someone you've never met in real life?
Personally, si easy. Mm-hmm. Reason ni, one, mtu anaweza kuwa catfish. Two, the fact that mko away, amjionana, ujui character mtu vizuri.
In person,
eh. So mtu anaweza kwa hide a lot from you. Labda mtu ni bipolar, wewe mwenyewe upendi wase
bipolar
unaona. Maybe akona behavior zenye itakuwa turn off kwako.
Nitakukatia.
Na kuna watu wenye wanakuanga smooth on phone.
Hiyo
ni consideration nafa ku make pia. So personal misses date to mtoto jewe link up in person. As in yetu ni ngore.
Na wewe yet.
Mimi kitambo alizungumza mwa tena high school. Na vile ulikuwa na hizo ma relationships zenye unabe kama tunapendana, yes,
lakini tunapendana.
But right now wazina ulikuwa exposed to the world, so like always kind of shit kama hiyo. Lazima mtani na yeye mwanini paso. As is big paso ni service means, siwezi kukusema.
Oh yeah, okay. The reason nimeuliza hiyo swali sababu nilikuwa Netflix the other day, nilikuwa naona a dating show inaitwa Love is Blind. So the main thing about the show ilikuwa mna date na mse, mtakuwa mnaongea in two different rooms, mnasikizana but hamjaionana. Nikaa sasa mimi niko hapa kwa living room na wewe uko hapo hivyo kwa kitchen, tunasikizana but hatuonani. So from that conversation ndio tunafaa kuamua if we'll get married or engaged after that. Unaona sasa. Na ni kitu serious yo design, that was the thing with that dating show, yeah. So, ika trigger tu yo swali nikona.
Hai.
Inaweza kweli, personally for me haiwezi. As you've said, lazima wanene na mse, kuna vitu zenye anezafanya zikuwe turn off kwako. So, but kitambo in high school, man, you were...
Joe,
unamambi hapo hivo, baby amachio do, nifungulia mlango.
Na isi baridi, sijui ovu, kukua blanketi. I guess tu ni utoto likuina sumbua tu watu.
Kukua blanketi ni ingie.
Na the fact that wasia ya wakua exposed vile, so yeah, kuna jove nye the outside world liko. Pia uyo shori yeah, mwenye mkwa mnabonga na ye, pia tu walikuwa as green as you, nono. So nile tu mnachochana, lakini, hii Nairobi.
Seme Nairobi, maze, seme Nairobi.
But as in, kuna any of you, akone experience, maybe alikuwa na date from say in high school, now since you come past, maybe you're still talking to me.
Okay, bo mniangalia, I guess that means I should go first. I mean, shy date them, nilikuwa na nini, nilikuwa na date na high school, tukapatana after high school, tuka date, and yeah, it went well. Yeah,
okay. I personally miss Jawai. As in our high school liko na tu by gongs. As in tu ni utoro kuna, as in mina believe ingi, mtu meniona in my worst, mina believe nikio in high school, Reima, ana to meniona in my worst.
Nikio, down bad.
Nikio na utoi, nikio down chin, nikio tu na utoi. Lakini, hawa tu ni watu tu wanakatu on the side. Not unless to link up sahi, after maybe 4-6 years unanipata. Lakini, right after high school, uongo mbaya.
Uongo?
Haiwezi.
I don't think
we will date
them
in the
way back in high school.
I man, you should, man.
I'm not believe. Me in your high school.
Sendeza, me na sema utawe. Any first person information, mse.
Me na wana, in your high school, na uyo dema kinipata sahi, those are two different people.
True.
Mm. na unajua naweza kuja na hiyo perspective ya yenye alinana nikiwa high school. Sasa fikirie bado mimi niko the same guy of which ni uongo.
Yo hata mimi kuna mwenye mimi kutana naye kwa mbaki bwana. Mhm. Ananikumbusha what we used to text nikiwa na feel hey najifunika kichwa. Was that me?
Ilikuwa cringe.
As in uko like hey mimi nilikuwa nakwambia hivi yet unakumbuka unasema hey mimi nimesha kitu kama hivi.
Eh.
Anyway, I'm high school now.
Hiyo time hormones ilikuwa zinatusumbua mbaya kama usiku hapo. Hiyo kerosinadi alikuwa naeka kwa food ipo inafanya kitu. Sasa inasaidia. Ai, wallahi
ilikuwa inasaidia juu. Hebu imagine kama ulikuwa na feel hivyo na umeka hiyo kerosin. Ka kerosin hiyo. Sasa tungekuwa na rarua na hadi marasa crazy.
Eh we.
Azinizo tu ni facts.
Sema story ya kurarua rasa jo imenichekesha, imefanya nitaka kutrigger a conversation, but yo tuta trigger another day, right?
Leo school.
Yeah, today we are not choosing violence, leo tumekuja in peace, mad vibes, and so nataka kuuliza sasa lingine based on the first question, lakini kuna something to say.
Yes, swali nikotaka kuuliza ni, uko sure hiyo ni ya Netflix, iko scripted, hiyo show?
Some message sasa. Sime, I just saw it. I didn't even finish it, but niliona ika trigger to something nikataka kuuliza.
Juna na feel nikani zile shows zilikuwa zinakujanga Ebro. Unakumbuka
zenyu sio ya Ebro.
Watu wamekosana. Alafu wanaanza wana kuwapo savage. Lakini hizo zilikuwa
ngasi. Hizo za Ebro zilikuwa ngoma. Kuna moja nishaiona. Msali aliuliza demi, if you did not really love me, slap me siji retina siji.
Akamkula kofi.
Alikuwa bari hapo hivyo.
Hizo zilikuwa scripted. Lakini mimi siko najua ni scripted. Mimi niko najua. Lakini mimi naona nika hiyo dem kukula na bara iko kwa script.
Okay,
eh hiyo bara ili slap do.
I think at first ilikuwa maybe a normal date, but wakama kurealize as in for it to be selling the most commercial, lazima ikuwe ni some drama, some arrogance. Unapata something if you flow as in some people usually are very negative. See it, everybody is negative.
Most
watu wanataka kuangalia negativity.
Hiyo ni nature ya watu.
People say okay, maybe the negativity content is sell more than the positive
content.
Ukiangalia like yenye walipendana sana wakazi. None of you anakumbuka story kama hiyo, like kama you don't remember the characters, but sasa unaona kama yenye mambo anasema hapo hivi alikula bare, like literally anakumbuka the bare meat.
Yes, yes, so, that's how your stuff. Uh-huh.
For commercial purposes, like ndio kwa nini maybe we script me I think
also the same
ni kweli venye umesema zilikuwa for commercial purposes nkali dry run alafu iko na ina work negativity ina sell of which ni kweli hata kwa media stations ndio maana hata unachikengi news inakuwa na lot of negativity kuliko positivity
juu ni suffered ya muonangi.
Lakini pia kama uja watch hiyo kitu unapakuwa nataka ni scripted as inyo pia mimi kitu
inabamba
comedy ilikuwa kama comedy
exactly but sorry because na ni bamba ndio vitu zingine walikuwa nasema uko like mtu anaweza sema kitu kai kweli on a date though.
Mi kwanza penya huyo utalia aliambia huyo demu kau nipendi nikule kofi na akamnyorosha kwanza alimpiga
hiyo kofi lilia. Ya mili nishtua tu. But anyway, ataka ni scripted content vile unasema. Me as long as inanibamba. Yeah, I don't really mind. Sike about the genuineness of the show.
Yeah.
Napenda tu venye inani entertain yani.
Yeah, it's
all for entertainment.
Yeah, all for entertainment. We know yes they are acting.
Yes.
But tunaflow na emotions zao, tunaflow na but yes we know that they are acting.
Tunajua ni acting, unaweza get a heart. Unaona unaweza dilia, kuna watu lia. But tunajua ni acting, so yeah.
Maybe come up with this one series in Misha Vibani has
to be. Eh, gani yo gani?
Originals.
Mr. Jake.
So kuna main characters Klaus na Elijah.
Uh-huh.
The moment walikufa alikuwa like wow.
Walikufa.
Yeah. Awase. No, like walijua apparently.
Walijua. Ah fuck. Okay, hiyo yenyewe hata mimi ninyuma.
So uko like uko najua na access but unasikia vibaya.
Eh, inakuuma yani. Get man.
Niko liko attached to those characters.
Yeah, mtu get attached. Yeah. I guess we've ever talked about this in an episode on the podcast.
So you're true.
Yeah. And I wanted to ask something. Based on what I asked before, say ilikuwa, is this, if you're on Snapchat, I guess you've come across a series in it or phone swap. Where I saw the question inakuanga, would you let someone go through your phone on a first date? umepatana na mse hivi kibo, the first day me link up na mse, unjui nini, it's like a blind date. Alafu sa the thing is, y'all are supposed to switch phones. Angalia kenyiko kwa simu yako, na uo angalia kenyiko kwa yake. Uneza agree kitu kaa hiyo.
Mie wacha first date. Kitambo, nige kwa chia simu yangu. Lakini as of now, siwezi kwa chia simu yangu. Hata si first date, forever. As in,
forever.
Iyo ni personal space. Mm-hmm. Mbona unataka kuinvade personal space yangu?
Unajaka unataka kukua kwa relationship na mse. Unajua like...
Kwa na space.
Mm. Sindio kunanga cha space, your space is my space for. Na jo samu naishi pamoja.
Sikia kunanga kitu kama hiyo. Mm. The fact that atakama na date, nyo watu ni different independently. Nyo watu as in mimi ni mimi, na huu mtu na date ni yeye. Independently tuko
but,
different.
But samu ki date, there's no need for space. Space for what? Space,
exactly, space for what? You is me and me is you. As in, to make the reason we are together ni ndio to pitie life thing pamoja.
Kudate si marriage. Unaona ndio
inafaa ku train for marriage.
Yeah, inafaa ku train lakini si marriage, unaona? Ndio nakwambia the fact that si wawili ni watu different. Mimi na feel ku swap phone hiyo ni labda kama mmoja wao ana insecurities. Mm-hmm. Na hiyo ni a person's problem, you see.
Lakini sasa what do you have to hide though?
Atakaa sina, ndio nakwambia mimi sina kitu ya kuhide, lakini ndio nasema the fact that you're in personal space yangu, unani feel?
You feel ni kama mtu anafaa kuinvade.
Mtu afai kuinvade. Kwani uko na insecurity? Kwani kuna kitu nakuficha, unaona?
Yes, kuna labda na feel. Mimi unajua ni for a first date, like mepata tu na umse. Hata kwa hiyo show, they don't tell the people that you mta switch phones. Ni ile tu wameongea hapo small talk, kiasi mnasikia, yo this is the part where you switch phones.
Mimi na believe. As in you're not different. Unaona, you're not independent.
Lakini so in short you would not be cool with someone you knew your phone, using your phone on a first date. Ile tu kuangalia tu one what you're about. Unajoka in this day and age kama unataka kujua mtu, first thing unafaa kujua ni simu yake. Like okay, kama unataka kujua mtu, simu yake iko na everything of theirs, ndio. End of the best way to know a person. Right?
Yeah, true.
Your phone yako iko na text zako, iko na business.
Ndio nakuulizaje? Hiyo yeah. Kitu wenye unataka kujua, si unaweza niuliza?
Na kwa utanidanganya. Unaonekana
hiyo ni insecurity, hiyo ni trust issue, unaona?
Yes, ndio. Yes.
That's so a you problem. Hiyo si shida yangu.
Okay, me as me. I'm just by the time mlongea mko on a date. Already hata kikutana na mtu kimwangalia hivyo ndio niambia. I can date this person.
Yeah.
So by the time mna get kuongea, already my son personality out. So as so me it depend like
na the person.
Like, yeah, no. Literally like it feel okay character yake apparently like the way she speaks
yeah
so like in the feel like okay
if she's judgy or not
I think the story inakuwa judgy as such but unaangalia kama she can be your potential girlfriend you know so me apparently nikiona like her potential and maybe feel like there's something on my phone I don't want you to see still comfortable with things being but if you feel like halfway in chapter zone you're a friend you can see whatever you want like
you hadi sijali kenye opinion yako
yeah because if I want to have something with you like I protect what as you need search my image is further search but I'll try to
court
like as in we can delete the guy and then
so
comfortable
so that means you have something to hide though.
The same, I have something to hide, but I feel like this thing which maybe out in
check. Kitu yenye anaweza kosa kupenda.
Yeah, ama out and yelewa directly if you tell you like this and this.
Spoken like a porn addict, my friend. Kana kitu yuta yelewa.
No, I know. Who watches porn now?
Hey, don't say that fam. Useme hivyo.
Kwa kama unawatch.
Kwa unawatch hiyo ni a personal problem.
Mimi si una. Okay, acha niseme hivi. Everyone acha tuanze. Everyone in this room has watched porn. Mimi ndio mwezi niambia. Everyone inatenda
life. Maybe
yeah. Lakini kama unawatch up to now as in hiyo ni shida uko nayo. Hiyo ni shida.
Sionangi porn hadi nilianza kuona ngwati. Hadi niliwaambia ngamwache kunyonga. Niambia watu on my Twitter.
Lakini sasa wewe umesikia.
Ufai kuambia.
Au tumeipuna in such a way that something that you can be hiding on your phone maybe it's phone as an according
yeah maybe it's phone yeah unajua watu no one is proud of
maybe it's my bank transaction sama mpesa transaction
na utakiaje
check
yeah maybe but
atakiaje watu you all
you are transacting
all about
yeah so maybe that's what I want to hide from her
unaona saka for example kwa dating show unaona watu waki exchange phones alafu sa from exchanging phones ndo sawa na decide if they want to go on a second date
so
with this person.
So, old you.
Yeah, me I would. Missy, wezi mind. Kupea mtu simu yangu, like, sijui kama kuna anything niko nayo enye...
Si. Umesema uko na phone, nataki watu wangu.
Sina phone, sisema uko na phone.
Some kinky shit.
Ah, zi. Ataka ningekuwa nayo, like, si, aone
tu. Unaona tu pamoja tu.
Yes, indio, if she's with the shit, well and good, unaona. Sa, unacheki kwa hiyo dating show, hiyo ku-exchange phones, hiyo ndo inafanya make the decision ya whether mta link up for a second date.
Sabi hiyo ndio, hiyo ndio issue yangu, unaona. As in, simu yangu ifai kwa decision ya, mbona tunaweza
ifai
kwa factor to determine mbona tunaweza link up the next time ama unani feel?
Because what's on the phone before you guys met,
Na, niko nauliza.
Lakini sasa, if I may ask, see, before you guys met, na after, so ina mean uta change for that person kama
sister change, mimi nakuja tu vile niko, unaona me as in what you see is what you get. Mimi siwezi pretend kuwa mtu mwingine alafu katikati ni kwa mtu mwingine, as in personally hiyo ninayo ni kujidanganya pia.
You're lying to that person, so not to yourself.
Mimi chenye unaona ndio hivyo, na mimi niko
ndio unajia,
ndio mimi nauliza mbona kashore nataka kujua kitu kunihusu, mbona asiniulize.
Muulize tu.
Na that game ilikuwa tu basically. Yo, that dating show ilikuwa tu hivyo.
Ah, hiyo tume digress. Mimi siko kwa dating game, mimi nauliza.
Na sasa sema sasa in real life.
Mbona huyo dame si lazima achukue phone yangu? Naweza kwa labda hata hakuna kitu ya maana inakoma kwa phone yangu. Labda hata hakuna music yenye mimi uplay kwa phone yangu. Utanlesa inge YouTube angalie algorithm ni nini, ita take a while kabla ajue ile music yenye napenda.
Yeah,
na kiulize itakuwa rahisi.
Itakuwa easy, unamjibu tu Kenya nataka.
Na kianza kuona niko unamdanganya, sasa hiyo ni trust issue. That's a her problem. Even I believe that's not a me problem.
The fact that mtu akutrust hiyo ni shida yake,
sio? Yeah, hiyo ni shida yake. Sasa hiyo ni kwa shida yangu aje.
Because wewe huwezi change. Huwezi change yeye vile anataka.
Sio ndio kweli yangu wewe.
No, my perspective like if it was a her problem. Na fake your problem like.
Lakini that
if
is,
you really want to work out things like,
yeah, if you really want to, yeah, if you really want.
But kama utaki kwa kitu kama nini, you have problem. But if you are down to that person, down for that person, like lazima uta make sure as in the way you change perspective yake, I think about you see.
Lakini sasa hizo games tutafanya for how long? Uta change perspective, si ndio? Obviously mko kwa relationship, atakuwa na perspective nyingine yako.
Yako.
So uta change tena. Mina believe as in kuja kwa relationship unafaa kuwa neutral. Unafaa kuwa open minded.
But what you have to know, ukienda kwa relationship huwezi pata neutral.
Hiyo ndio kweli.
You have to compromise na pia
compromise.
Yeah, you have to compromise.
Kweli hapa mmeongea like dating coaches and I love it. Mimi bado inaniuma the fact that mimi assume niko na phone kwa simu, mimi sina phone.
Mimi hatuwezi. Ni kweli, it's okay.
It's okay.
Sinipoa.
Sina wadau mwachari, msione phone please, phone is bad.
Hakuna, acha watu waone phone.
Mabwana talk out of experience, phone is bad.
I wish man, lakini ni msiwachi, it's not good for your brain man.
Phone ni content, iko pale inje, nika tu podcast. Kau inakubamba, you do you.
Yeah, okay, you I guess we'll have another day when you have more information on that. Ndo tusipoteze our listeners, tuambie mwatch porn na si fiti kuwatch porn. Ndiyo, like, okay, what's your story to you katiki hapo? See, 38 minutes in, I can say it's been a nice podcast, right?
Yeah, sure.
We've had so much fun with our guest here, Msomi, Ian Msomi, and I just want to advise our users that, okay, not to advise, but to tell our listeners rather that we are back now. So you all can get to commenting, and as we said, tutakuwa tuna reply comments on the next episode of the podcast. So tell me if you comment on this one, on episode 10. Yeah, tutakujibu. Whatever you said, tutaiongelea. And yeah, we just want to wish you all a happy week. And yeah, from us, it's goodbye. Continue listening, sharing, and telling your other friends about the podcast. Yeah.
Alafu bado muendele kuvaa mask, social distancing. Corona is there. It's real.
What one are deadly?
One are deadly. So protect yourself.
Yeah, and protect the one around you. Hii corona kuvaa mask sio necessarily kujikinga, but kukinga the guy who is next to you
and your loved one.
Okay, for spread love.
Yeah, man.
Mpendane msikwe na mabifu. Yeah, kwetu poa.
Yes.
So love.
Yeah, so from us it's goodbye from me, Marvin Kehato,
giving the team.
Yeah, I'm sorry. Step out, all eyes on. Yani fresh to the bone, mini. Wazing na mapengu nita. Step out, all eyes on. Kani cheap talk, sina gaida. Tubonge ganji ndo inadai na inafa. Cologne flan yuta inusa from afar. Clad is our dizzy, metoka Vietnam. Make a toast cause we finally made it. Maziwa mingi kama ngombe za grade. Magialde munipa hedi na jegi. Batu sinyonye sana si utafanya ni daddy. Mini koda goa polisi magizani. Islando wadi ndani na machaji. Weekend inayo tuimaliza na makali. So mandingware na rauka na kihangi. But I be fresh to death. Fika bae buda ka unadai connects. Mini MC na badongo mawevi. What you see is what you get. This is day dream. Tawa uniita. Adiwa zing na mapengu nita. Step out all eyes on.